studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaru jame fulfulde talatare sappo etati lewru juin lado junno balde meden hitade 2016 jena yamde soki du studio tamane secret miden tawa ele maison de la presse bamako jotti nonodo kabaru judu yumar waygal on compétite wiide fmi watti jungo en jibabe jaltini ko yata millionji $30 be bibe ngara fabirade leydi mali ndi do anyaaji di bam be bammi do do wonle yontar debbe non de nokko no docteur Washington to États-Unis to le majjube ngadi no dango fewde e lamu malo tinno nangandi do jawdino hani jogirede wakati jono botul won kandi jokkitade kaldal e kawrangal leedi meden di botun jeno bo fuddi ile kenya do bomako do wakati jono gedde ngaran yowto hono ko sogguno le kaldal e kawrangal koobe jaw yalla hono du han sagitirde won on laamu hakkunde johaade juddini red le sa haleedi ndi wakoliti wito tumbututo do won cioggu nyamduji ciottite leeyi lumoji di fa yotto cioggu kuddede be bi dum wondi e ngabude wakati jono walde nuddata askomande holiti wiide jangotobe gombe tombe jambi kidum en wakoliti wido ko yata manen koobe teme taton gombe nokku no dirta tamara set leedi alanzeri ndi wakati jono be bi kambe dum won neddo goto goddo le consila mali dum won to alanzeri to be bi kanyu yaade e jawlele mabbe wakati jono do walde manen koobe wonde leedi meden di humminido hono yimbe el gombe njola be kolli metti mabbe le dido golleji be ngadi no dango fewde e lamo secret di won sembe kabaruji di min jogino do bette hande di batte radio ji di fa gasa bismillah modon e hadade litinde wi de fmi watti jungo en jibabe jaltini ko yata millionji $30 wakati jono be kani fabiradi dum mali dido anyaaji be bammi dum leey batu mabbe ngaddo le yonter jabbinon de to Washington to wakati jono be koliti dido jawdana han nangireed no fewir be ngadi no dango fewde e lamu mali o fa kebe famtade kede Muhammadu Samaseku
o do balla keso yamirama ciagal jewtugol njohobol tinnare leedi mali ndi le batu dum ballaji mabbe kertadi burdi anitirede fek to ngallure Washington ton alad bari jabbinde le kortangal do yela lami be leedi mali fedde fmi jabbi yo fek o junne fa lewru december hitande 2017 kebe ngodi de dun beedene jawdi ko hawra do mun ko ana buri millionji temdere e 33 e jetti kalisi dollar horojo fedde de holliti wiide lami be leedi mali be ana jogiti golleje mun en yirwere bangal hojeji kebe mun min zoom o leedi chin holliti dun wiide yirwere de ana hanti bawde yimbe la dum famdal fe bangal cioguji di fa so titallaji kabar de nagu ana wodi fa hande bangal goddo dum fedde fmi de ndardi lami be leedi mali ndi yo wottana hakkile jogolal wakande ne e do cikitali sifa sodugol lana diwo president o e kanye contrat kaaki gollirde e kaborde bangal padibe fedde fmi de darni non faama mun le hakunde hitane 2014 de kande bamtimo le lewru december 2014 tegal weltere bangal sariaji marsengaji lamu di e horgol ngol golonobe ko hamun en gadi do boppi le sifaji contrat di
dunke ande no kebe ngori le leedi meden diibe koliti wi wakkar jono o do balligu faabota sanne leedi meden di fa fewtono ko buri fu hasin dined le nokko on kabaru yirwere wakkar jono kanko do noddete docteur Kulbali o holiti wi de ko dido jawdi nafata kede ko halido hen do foccitango Muhammadu Samaseku
dellaji didi ngodi ikede arnardu bangal jo ingol ciogu kange so dunne wadi tan wajibi kebe leedi malindi matandi dido berde yo kabaru talkur kawrol sinyinandu aljendu talkuru ndu hibini hitande adi bamanama pabotobe bangal mo intingol nokkuji bonnadi e torradi sa halleedi ndi wakati joni oso intecte sifa arnardu fuf e ko wodi gamenga bangal golleji ciudi sariya do bonandaji di sikke wala wakande leedi malindi ana haja balla kewdo dum sawi bini balla fedde fmi de sala gouvernement o ana walle hunjande hore tidallaji riweradi denno goddum fuf walanabe sona wallude leedi malindi bangal hejoji pawdi do wirfagol jongitibe e jam e dejere burdi fuf tidande leedi malindi
se kraba do mbay neltri mi joji modo hollame bemal ame gal mi noddirta face facebook gal botu jenoobo fedde hande jokkitade kaldol e kawrangal le leedi meden di odo botuti fodi fuddi kenya dum won do bomako do micite de wiido bortinama ko yaata cili didi wakati joro gede de be jewtotono ko sagguno le kaldol e kawrangal kono do hande segintini redde dum won hono hoyi wodi hedun honno laamu hakkunde jo hande juddini redde le sa haleedi ndi kede kanko noddirte do sidi ibrahim uldu sidati o yo neddo dum wonono gube mutude gonde sa haleedi meden di ko hali do hen do foccitango Muhammadu Samaseku
en joini fedde jawtonde tobbe sawi binde tidalay joingol laamu hakundejo faanda fedde nday yo tewtude dati dewral fedde timmode kawrtal ngal de mila wiide hewti gouvernement o ara labani mi berde sabi mi medale yide ben ni jati hewti be pelliti hunchande hore tidalaji di mi tajori be kamana di dabare jottide fay boyata so wana dun gube sema e platform kay kolliti anyaaji mun lobbi jonno golleji talkur ndu yo filam onon minen kay do dewral woni ko min paboto no di tabtirta nden kede golleji di fuf newoto lugagol e ko nande mun en so ngonga kay golleji di yata caggal jo ingol lam hokndejo o so ni di ngatana ka hakkille lato horoni wala ko waɗi tafun
lamo waɗi communiqué wattu jonoɓe kolli tiwide damaje ɗe fo ana kani uddede ɗum hani uddede ɓamde le sappo e joyi lewru juin ndu fa yettoyole capantati lewru septembre hitande 2016 ɓe kolli tiwide wala fo koɓe gaɗiri ɗiɗo golleji so wona so ɓami fa ƴiwone naati sa ƴi farrati ana wodi e damaje ɗe sanni ɗum waɗa toon kasaraji wakkati jonoɓe mbi hono mo rewa ɗiɗo anniyaji fo ɓe gaɗa ñangali fewde e muɗum ɓe kolli tiwide to tumbutoto coggu hono kulɗe ɗe ɓe cottata toon ɗe holitaɓe ɗum won ñamduje ko nandi e muɗum ɗiɗo cogguji ko commerçant en gonɓe toon ɓe jagotoɓe ɓe ɓami anniyaji wiide ɓe ɓuytan cogguji ɗi ko wala fo ko ɓuyti ley hen biccitede wiide ɓe ɓamino anniyaji ɗi wakkati nde gouverneur gonɗo to tumbutoto o yano so ƴi o woy hono lumoji mabɓe ɗi gorrino kollitama du wiyede wakkati joni asko maɓe mbi hono usuruji kanɗi nangge toon ɗi fo ɗum joppitama ley lewru ramadan ndu yalla cogguji ɗi ana ɓuyto toon asko ma holli tiwide hono jagotoɓe gonɓe toon ɓe jambiki ɗumen keɗe kanko noddirteɗo Baba Moulay o yo hoorejo asko ma to tumbutoto ko haali dow hen do faccitago Mouhamad Ousmane Ali Bouli
nous avons pris tous des engagements
min gaɗa e bawɗe amen baɗi cogguji ɗi ɓeydo jagonkoɓe woni teddina gongue mumɓe ɓe mbinomi ɓe coccira honno min mbireɓe ni ka ɓe coccirayno gouverneur o jaari ñande wetta falato korka nden o soodi cakude sukkara ujunaji nayyi e temere jeegom janggo muɗo yeeyi lumo tawi ɓuyteke toye cakude sukkara warti ujunaji nayyi kosam ujunaji joyyi kañum warti ujunaji nayyi e temere jeegom balɗe ɗiɗi caggal ko gouverneur o daaro ɗum minen ɗu min jeeyi min daari min tawi ɓe ɓeydi cogguji ɗi ɓe gaɗa koɓe mbimi ɓe gaɗan ɗum min gaɗan komin mbawi fof fa cogguji ɗi koya min e gouverneur o min darano min gatta fof fa min keeɓa dabere wonle lumo ngo
wakkati nde min noddi ɗum wono gouverneur o kanko o holliti wiide wala fo ko andinle ɗiɗo kabaruji ɗo kabaruji amen ɗi puɗɗata ɗo min pammini on wiide ɗum wonon malinkoɓe gonɓe nokku noddirteɗo Tamara setle leydi Alanzerie ndi wakkati joni ɓe kolliti wiide hono consulat mali gonɗo toon oɓe jambikiɓe jaadi e kalisiji mabɓe ko yata malinkoɓe temedta toon kañumen kolliti wiide golloɓe to ñalawma ɓe mbi ñalawma fo moɓe golli fa kalisiji mabɓe ɗi ndenoɓe jaaham ɓe kalfinay to consulat to eɓe jogui resingaji mabɓe wakkati joni ɗo hollita weede won neɗɗo goto kañum dodde ɗiɗo kalisiji fu yo millionji kewɗi wattu joni ɗo wono walde mabɓe wonde ɗo bomo ko ɗo hono huminino yimɓele ñongui tittoɓe na yimɓele dibbeteɓe iwle le leyɗele ɗeɓe kolliti metti mabɓe ley ɗiɗo golleji sanne keɗe kanko noddirteɗo Mamadou Konaté o yel ndey ndeɗo walde o woni kanko humini hono kabaru neɗɗaku
won guɓal avocat e garɓe mbimi won ɓiɓɓe mali golloɓe nokku toon o so ɓen ñallino golla ko keeɓi fou ɓe kawritinaɓe dokka o gollo le consulat goto e resnaɓe saabi ɓe kula paadi bandeji teta ɓe jawdi mabɓe leydi gondi ɓe goni ɗum wadde ɓe dokka womo nden ɓe mata e miila e fa wiya gorko o dilli di e jawdi mabɓe du ko yata millionji kewɗi yontere ƴaɓɓinde ɓe gaɗi toon majere minen de hedda amen min gaɗan komin mbawi fou fa jomum yiite min gollida ministére daranide malinkoɓe wonɓe yultaruɓe kañum ministére daranide hajuji mali e leyɗi goɗɗe fa ɓe yimɓe kewta jawdi
mumɓe
yimugol ngol ɓe noddirta beetegol hollitawede fuɗɗi keñe le mali fo e maggal muɗum so wona le réseau kidal o ngol ɗo yimugol 2016 ko ɓuuri ɗum wonon yimotoɓe uynaji capantati e jeɗɗi kañe garta tawede e maggol ko ɓuuri rewɓele uynaji sappo du garan tawede le ngol ɗo yimugol hollitawede ɓe peccama le centre ngaji temedere e tati ɗum won le mali fo e maggal muɗum so wona le laamu kidal o wattu jonoɗo boma ko ɗo wala fo no tiɗalaji jiyaɗi ley hen to kuli korotoɓe kollitinde yimugol ngol waɗannonde ɗum wonono kanko laamiɗo conseil régional to korotoo hollitawede kanko utti ɗum wono enveloppe arande o so hokki hono sukaɓe janggoɓe toonɓe imugol ngol
union européenne e royaume uni goni faabotoɓe studio tamani
sikiraɓe ƴeyanno ɗon ni le réseau ngaji ɗi en puɗɗiranɗo segguɗoɓe kollitiwi ɗumon heƴaɓe yimɓele hanɓe moƴƴintinde sa ha leydi meɗen ndi caggal ko bonanda e ɗi gaɗi ko wiyama ɓe jeehi to ñonoto ɓe ƴewti kono commune ngaji joyi gonɗi ley laamu ñono hono commune ngaji ɗi tiɗallaji yiya e muɗum to bonanda e ɗi gaɗa wakkati nde tiɗallaji ɗi gaɗano 2012 le leydi meɗen ndi wakkati jonoɓe kollitiwi ɗumon cuuɗi laamu fa yettoyo hono kaki en fo ko heewi hen kano wondi e fewnede sinjute garantiminire faɗo kuccalaɗoɓe kollitiwide heƴaɓe hono suudu ministre humniɗo kabaru demal kañe awgal le leydi meɗen ndi wiyama heƴaɓe makko jeehi kawrtoye yimɓele wonɓe toonɓe ko woni fana muɗum faɓe ƴeya tiɗalaji heeɗi hono duroɓe kañe remoɓe jogui toon wakkati joni o caggal muɗum ɓe mbiɓe garan fabirade ɓen kaki kañe ko nandi e muɗum ɓe gaɗi ngal ɗo kawrital caggal ko kanko ministre humniɗo kabaru durgol kañe awgol le leydi meɗen ndi o yano toon ko sakiraɓe okkatte ñalawma hande kabaruji meɗen ɗi min jooti on sanne heɗade heeƴoji amen ɗi kafa hande kedde heɗade wonno andirɗonno ɗo e seeɗa yewtere meɗen nde ana wodi
Sito Tamani.